Victor Records, JJ Zambia,
Sese Luminati,
Westside Music, Love,
The Ghetto, Spaga Munu, White Coast, Butchwala,
Zambia, ani bunwa buni vanga stutu, uchwala buni fezanga mutu, ani shapile maboto 7, ni utwanga inge ya izi heaven, mamotia ye kafela falu vineni, ni mabra ye kafela falu cheni, na utwanda unyunga teka, wena ubine felani kumeka, sivila eli uchwala naleka, kacheko kimasti falu blaka, white coast ni JJ Zambia, lubini slama chakola ma Zambia.
Ausio mukitia ukondi, nisi chava Sisa kutondi
Uchwala mulena wa mikiti Uchwala mulena wa mikiti
Apese utulatika nyo buchwala Pama swabiba kwa bula buchwala yeah, yeah.
Uchwala mulena wa mikiti Uchwala mulena wa mikiti
Anisika kunwa
Habla.